This is the Mahikeng FM podcast. It's time for Mufftown Spotlight. We are proudly and loudly Mufftownian. It's time for Mufftown Spotlight.
Aha, re tsena fela ka gangwe mo go yone jaanong moyeng wa rona wa tsatsi la gompieno tota ke mmegarekgang mo thelebišeneng le mo sealemoweng o diretse jalo ditheo di tshwana le bo SABC News. She was the social media producer I think for SABC News, radio and TV producer ko SABC News. She's a radio content contributor. Ke tshepa jalo gore bangwe ba kile ba mutla gone fa mo Mahikeng FM ka sekotlhana sa The Power of She. Ga jaana she's the assignments editor ka fa News from Africa. Also, she's the executive producer The Power of She, eleng a talk show eno gore bua jalo ka dilotseno gore di matlafatsa jalo basadi. O tsene jalo ka fama batho high school ka fala high school class of 2005. Jaanong o dirile interior design different from decorating tota. O tsene jalo ka fa the design school of Southern Africa. A dira jalo a national diploma in journalism ka fa TUT. A Bachelor of Technology in Journalism kafa TUT. A feletsa jalo ka Master of Technology in Journalism kafa TUT. O dirile gape le Corporate Communications kafa Wits Business School. O ile iponela jalo ka bo ya Best Journalist Award in Northwest ka ngwaga o le wa 2017. Yaanong go gontsi o tswagela ka ga motsoseng ka ga
Shut us down
man. Yeah. Hello, Mugang Madume. Wabogetsa ka tsana ka go ka dumedisa baretsi.
Madume, Moso le John ke bo gatse ke dumedisa moretsi o tlhatlhwa wa Mahikeng FM.
Mhm. Ke tsapa jalo gore wae ga o tlhoke introduction e ka lo tota wena o ngwana mo lapeng man.
Tota ke ngwana wa hela mo Mahikeng FM mo o itseng ke mo gae ke nanile hela ke mo gae ke retsile.
Aha, aha.
Hey, o le bogeng lo tla bolwa ke di buka.
Hey.
Lo tla bolwa ke di buka. Wa bona jang na ko tota ya go ka etsoletsa dithuto tsa gago go pele ka tsela la mogotsi tsibanya mmele jana.
Ke tsile ke ngwana o le ba ba neng ba bidiwa di overachievers. Ke ka gale ke rata go ipona ke fitlhelela dilo tse di ko godimo gatse ke setseng ke natso tota. Le batsadi ba me ba ne ba le bogale thata ba le very very strict. Ke ngwana o ke neng sanke ke tsamaya ke sanke ke a gope ke sa tshwanelwa ebile ke sa letlelelwa go ya bo ko sekolo o kry-e gote go bo mosima batho hae dilonyana di tshwana le tseo ke sa tshwanela go ya koo. Ka jalo ke be ke iphitlhela e le gore so se nka se bitsang ke re outlet ke di buka ke iphitlhela e le gore a kere ke jewa ke bodutu ga gona sepe se nka se dirang. Ke iphitlhela e le gore ke rata go bala ke motho o ke ratang go buisa ke motho o ke ratang go bala e feleletsa e le gore ke seo se leng gore se tla mesura le thumeng. Ka jalo ke ka moo ke kgonang gore fa ke ntse ke dutse fela ke ntse ke gema nka buisa eng nka bala eng ke tsone dilo tse e leng gore di a nthotloetsa tseo.
Mhm. So from interior design wa ya jalo ko journalism re bolelela ka the transition.
E ne se transition e bonolo le seng motso jalo ke se ke tlhalosetse gore batsadi ba me ke batho ba e leng gore ke godile ba le very strict. Gore ke simolole go ithutela dithuto tsa interior design ke ne ke tsena ya ka setso o tlhalositse ko mabatho hae. Mo dingwageng tsa maloba ke sa itse ka gone jaanong mabatho hae e ne le sekolo se e leng gore se itsege thata ka go producer batho ba e leng gore ba good ka di-languages. O tla gopola Tshepo Seate wa Bongo Muffin Stone ke one of dikgantshwane tsa ko mabatho high school and ba bangwe e ne le ba ba good thata ka di-arts. So fine arts ne re thuta bo go draw bo go penta ko mabatho high school ke be ke kgatlhegela go dira dilo tseo tse di tsamaisanang le bo fine arts bo go botaki jalo. Interior design ke serutwa se e leng gore mo go sone mo ithutela go aga tota nka e bapisa kgotsa ka e tshwantsha le architecture mo ithuta go draw di-plan tsa matso tsa dikago tsa bo dimolo jalo jalo. Ke ne ke naga ke tsaya gore ke seo se e leng gore ke ne ke se rata ka nako eo mo godimo ga moo ke ne ke rotloediwa ke papa wa ka o e leng gore o na dira as a project manager in construction and civil engineering. So ka gale o na rata go ntsha a re ha ke nne nne wena ke batla go nna o le se go bona o le civil engineer. So ka tlwaela mo tlhaloganyong ya me go gora gore nna ke a go nna bo architect bo civil engineer mo constructioning. E go dile ke le ngwana o nantsi jalo ke ka mo ke ipitlhetseng ke ithutela serutwa sa interior design. Mme re le fa nako e ntse e tsamaya ka iphitlhela e le gore ko sekolong nna tota ke o itumelelang gore ko bofelelong o ne o fiwa assignment gote designer airport wa go simolola ka go drawisa plane ya airporto le dikago tsa teng gore di ntse jang o bo feleletsa ka mo gare o kgabisa airporto e o e tsamaya jaana le jaana. O bofelelong after 2 weeks ga assignment eo o tshwanetse o e submite o ne o tshwanela ke gore o presente assignment eo wena o pele ga tlelase le di-lecturer o presente. Yaanong ke be ke lemoga gore nna ga ke fiwa assignment so fela se ke se batlang go ipona ke 2 weeks ke go presente. So ke ne ke dira assignment yaka ke itlhaganeletse fela gore fela ga nka ipona ke eme mo pele ga tlelase ke presenta. So ke ne ke feleletsa ke sa tsenye matsapa thata mo the design aspect of it but ke tsenya matsapa thata mo the presenting side to it. Then ka simolola ka bona gore moman nna sentle ke rata go ema fo pele ga batho ke ntse ke bue ke ntse ke tlhalosa ke presenta ke seo se e leng gore se tla naturally to me se tsa bo go taka ke a di kgona ka gore ke rutilwe mara ga se seo se e leng gore se tla naturally mo go nna. E be ke re nna mo dipuisanong tse di telele tota le batsadi ba me go manwa re lela re lwa re sa dumalane e dikgang tse di telele ka gore ebile ke ne ke amogetse bazare go tswa ko setshong se sengwe sa di-architects yaanong ke tshwanela ke gore ke tlogele ga ke tlogela course eo or ga ke fetsa a ke rone tshwanela ke gore ga o fetsa go kry-a bazare o ye go dira ko setheong seo se se go fileng bazare gore o buse matlole a ba go tsentseng sekolo ka one. Yaanong nna ke ga ke ree nna ga ke etsa ke a go ithutela serutwa sa journalism e le gore ke simolotse go batla go dira dipatlisiso ka gore ke ne ke itse gore ke motho o ratang go buisa makwalo dikgang ke motho o ratang go tlhola a lebile dikgang ke ne ke ne ngwane o ne a rata go tlhola a shebile dikgang thata le bagolo bosigo ka bo 8 o'clock ga ditsena ka dinako tsa bo Bob TV bo Michelle Baden-Holstein batho ba tshwane bagatsi ba tshwanang le bao ke rata go ba reetsa thata. Ke ne ke re moman batho ba ba bereka mo di-radiong ba le mo di-television ba go tla jang go iragale seo tseo ke mo dipatlisisong tsa me ke lemoga go na le serutwa se se bidiwang journalism ke dira dipatlisiso ke be ke apply-a ko TUT le ko University of Pretoria ka bogodu batsadi ba ne ba sa itse January ke be ke tshwanetse gore ke ya ko setsheng se ke neng se mphile bazari ga ke fetsa go bona dithuto tsa me ke boela koo ke ba rakere mme nna itsane ke ne ke sa ikaelele go bereka ga ke kry-ile space ke ya go ithutela serutwa sa journalism e nna tsibang madi a bazari a go busiwa ke mang tota e nna dikgang tse di telele fela go rontsentswa e tsona mme ko bofelelong ba be ka ke tla re ka mogau wa modimo ba dumela gore ke se ke ka tlhola ke duela batsadi ba me ba seka duela matlole ao ke tsamaye ba nkgolola ka go ithutela serutwa sa journalism ko Tshwane University of Technology. E tlhophile Tshwane University of Technology ka gonne ke ne ke utlwile gote o teng go diriwa di-practical thata more than theory. Ke be ke re ke batla go dira e ya di-practical thata go gaisa theory e re le ka second year yaka ko Tshwane University of Technology ka lesego kgotsa ka go bereka ka thata ke ga ke le mongwe wa baithuti ba ba leng ko godimo go gaisa ba ba neng ba tlhophiwa ke setheo sa SABC News go ba direla jaaka an intern. So tsela ya me into journalism e tsamaile jalo.
All right, hey nyawa here a journalist indeed.
O lebogeng go se le ntse mo tsela gompieno ke sekgantshwane ga go tlwa mmererong ya tsa journalism fa motho wa karialo motho wa karialo a re re nya re go utlwile ra go itse re ra go tlhaloganya o lebogeng jaanong motho wa ka feleletsa a botsa gore ntle le tiro ya gago ke eng gape seng se o se dirang jaaka ke bone gore ka re motho o maphataphata
ke rata go dira thata le batho ba bomme don especially ba sa ba le gore ba banyane mo go nna ke motho leng gore ke tlhala kere sang ka bikine ke kile ka nna le seo se go teng se bidiwa mentor kgotsa motho go teng bidiwa mentor ka go nka be ke le khakala thata go gaisa mo ke leng teng gona yanong yanong ke rata go tlhola ke ntse ke tshotse that mentorship role mo maphelong a basetsana ba ba farologaneng ke ba rotloetsa ke rata go na le ke simolotse project e ntšha e leng gore it's a television talk show re setse re gatisitse dithulaganyo di ka nna tharo le basadi ba ba matla metlo ba mo Aforika Borwa so sengwe le sengwe se e leng gore se dira gore ke iphitlhele ke le in conversations le basadi le makgarebe re bontshana gore re ka godisana yang ke a se itumela ntle le foo ke rata di-language so very much so anything that has to do with learning new things about a new language ke ithuta dipuo tsa batho ke sose ke se ratang thata ntle le foo ke motho fela ka gore ke bereka thata ke agela ke le ko mmerekong ke motho fela o ratang go tlhola a ituletse fela a ithobaletse a ke mothabise dintsi thata
oh yeah.
Ke kgwedi ya bašwa o lebogeng molaetsa gago as a young person segolobogolo jang wa mono Mahikeng go bašwa ba bangwe ba latlhetse toulu ba re go thata ke tle ke utlwe go tea nyari imetso re le bašwa o ba ra o reng bašwa bao re lebile jalo go le dipalopalo tsa botlhokatiro di tsweletse jalo go ka oketsega thata mo nageng ya rona Aforika Borwa
nka rata fela gore motho for as long as o santse o na le tshisego eo mo pelong ya gago ya gore tsilimo ke le tsa go ipona ke le fale for as long as o santse o na le toro ke go tloetsa thata basa ba rona gore ba lore ka gore dilo tse dintsi o di fitlhelela fa o kile wa nna le toro fa o sena toro ya go fitlhelela sepe ga o na o fitlhelela sepe fa o na le toro o kgona go fitlha mo boemong jwa gore maare ke dira eng gore toro e yame e fetoge nnetse e be nna mo e leng gore o simolola go dira gone go netefatsa fa o fitlhelela toro eo ya gago ga go bonolo le fo rona re bua re lesa ga go bonolo ga go sepe se se bonolo mo botshelong rotlhe re kopana le dikgwetlho mme fa o na le mollo o santseng o tuka mo pelong ya gago ya gore dikgwetlho di le teng kana di seyo ke batla go iphitlhela ke le fale kgotsa ke batla go fitlhelela selo sa gore sa gore wa go kgona nna ke sone se e leng gore ke kgontsha go fitlhelela dilo tse ke di fitlhelelang ka gore ga nke ke latlha toro eo yame I believe in the beauty of dreams and I believe gore ga o sena toro o tshwana fela le motho a sena tsholofelo ka jalo ka re nna le toro
a utlwa nnyaa ke moletsa o maatla ba ba tswang ba batla go sala jalo morago ba go fitlhelela kae ya o lebogeng
mo Facebook ke nna o lebogeng kgotsi lentswe mo Instagram ke ole anoko kgotsi lentswe mo Twitter ke at ole kgotsi lentswe dinomoro mogala tsa me kgaitsadi ya me wa itse ke aga ke diphasaladitse fela ga ke motho o mofitlha ka dinomoro mogala fa mongwe a batla go mphitlhelela ke fitlhelelwa mo go 083-447-7861 ke ka moo motho a ka mphitlhelelang ka gone
nna o re go lebogile kgola boba o itumelaka
di-engine number ya
no gore ba utlwe gongwe mo sentsha re ke o eng a kirile yalo ba itse yano
goba go
tlhalogantseno o itumelele jalo letsatsi la gago a kere
ke a leboga tlhalang sentle le moreetsi wa Mahikeng FM a tlhole sentle
thank you yone e le o lebogeng lentse mo sekgotlhaneng sa rona sa Mouthtown Spotlight re tle re we are proudly and loudly Mouthtownian re bua jalo le bana ba mo gae ba neng gore o itsekeng ba tswalela jalo go ka tsholetsa go dimo flaga ya rona
you've been listening to the Mahikeng FM podcast if you missed it no worries catch up with us on the same platform Mahikeng FM podcast Mahikeng FM 96.7 MHz Sikokelo Saloaho